die hard music.
Yeah,
it's the louder.
They call me Buddy Skiller. Ella IP man.
Purchase your track.
Ella Cool Boy. Bossini Nicholas. Managers don't pan support twice here. Twali muli love ya professi yali pwa. Na stada yali za pwa. Kero huku baula fi atu utuka. Wali wako umda pa alechi tika.
Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu wakati wa watu we usiogope. Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu wakati wa watu we usiogope.
Kwa wana machafu na lefiru alo kulala. Zero tu kulela nda patuwana. Atinga kumala kasi nishifia ufita kala nje tishinka kela kawa fenomufi. Yombapa ninga paula ndeka wika kuwaya. Nde kula office ndeka posela kuwaya. Kalina kumuli love kale vipanga. Nitee ya nzi na inende ipanga. Wilambule mwatene shaka panga. Pepafia kulilesa kawi ewa kupanga. Kuna mfuoruse imbina kuwesha. Nomba deti no kuleta mapulesha. Nukwesha ndesha.
Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu kwa kuchua watu we usiogope. Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu kwa kuchua watu we usiogope.
Nalisanga umde umpela kulavu. Tunani konde wateme na maafu. Oh no, na zero za usafu.
Ete na nipenda
ife fiamufi.
Mbono umeondoka.
Na shala ineka fiesi.
Nimebaki peke yangu.
Karasa waila.
Akakai pamoja.
Uwishikunga waila.
Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu kwa kuchua watu we usiogope. Ata kama umeniacha, usiwaze na kufikiria. Moyo wangu umekuwa mgumu kwa kuchua watu we usiogope.
Die hard music is the hype, ya know the type.
Ela CK Auka Ela Sachin Popcorn Entenja la Slapa Cool Boy Ela Big Joe Awa Umembama
Get louder.